Tuvuddeyo gavumenti yetegeezezza nga bwekyasanze okusoomooza olw'okweyongera nti wabaddewo omuwendo ogw'abaana bazaalibwa mu ggwanga gweyongedde kaakati omwaka bali obukadde 2.5 era nga kyetaaga okwongera amaanyi mu nteekateeka z'okugema wakati mu kulabula bannakampala n'abeewakiisa abasuddeyo gwa Naggamba eri enteekateeka y'okugemesa abaana. Omwaniriza omukulu wa minisitule y'ensonga z'ebyobulamu Dr. Natwine ategeeza nti gavumenti eyongedde obuvujjirizi eri enteekateeka z'okugema abantu nga zisigibwamu obukadde bwa ddoola 8 mulambirira olw'obwetaavu obuliwo, kyokka kyennyamiza nti waliwo abawakanya enteekateeka z'okugema abaana. Atina ategeezezza nti abamu ku bantu abeefuula bannasoma be bamu ku bawuddisa bannaabwe ku nsonga ey'okugema kyayogeddeko nga ekyongera okunafuya obunafuya enteekateeka ez'okulwanyisa endwadde, wadde gavumenti ya Uganda eri mu mbeera ya kwongera kwefubako kasanga endwadde ezigemewa waakiri zikomekkerezebwa okusaafanyizibwako ensimbi mu kiseera ekitali kyewala.
Kyongeredde ddala abazadde abamu obutajja kuleeta kukosi tuyinamu n'eddiini ezimu ezitakkiriza, tuyina eyo sekisi eyo eyo mu east eyo enasanga tebaagala kutwala baana baabwe kugema. Ebyo ebikitusoomooza ebyo twagala twongere okusaabulula emeseji, tubeere nga tusaabulula meseji eyo gye bawa abantu abakyala ne bataleeta baana baabwe. Ekira ekitusoomooza okukosi tukyalina access points ezimu nga eyo Karamoja kubanga osanga nti population eri vast, okutambula okuva mu maka gabo ogenda ku malwaliro oba kukola outreach bitundu biri sparsely populated. Ebyo nabyo kati tuteekawo entegeka.